on track.
Mulimuti abantu bange, yenzera sijiwa mwomu yimbyo muto. Abange ndese nsunga, ezikwata kumuchalo muzira. Kasi mulala, na mutebi sirivyo yo mama fina. Eyazali wena kuzo mwezi biri, mwogo mwezo kukubiri. Lukumiru enda, nsambu mumwenda. Dala muna Uganda, tulibasanyo fukubanga bino byakoze obye yogerera. Muchala wakatonda, aba mwogerera bakusemba. Tukusabira mirembe, mama fina nyabo wangale. Kulebyo byokoze, egwangalya penyabo lijunye. Tusabe mirembe, mama fina nyabo wangale. Kulebyo byokoze, egwangalya penyabo lijunye. Nsawa kayimba kagenderi umulezi we kwanga
Tinyawo webali
Okozo mulimo mami tusima yenga kwa tendo
Na mutebi webali
Mama fina wiro
Ngamba silivia
Mukama kukume
Osigarengo yamba
Se mami nzize netiso ubaka baba njavarie ya bakuwa gara Bale bakuwa gira Na ichizi unyo kutukirira Bagamba mboba yambie Amaziga manjo bazangu Ebyo kulyo bawadde okokosa n'ensimbi enkalu kabube bulwadde obadde onya buto basudde lwe kugambe tasime bulagiwa mami tutuusa kusima webyongoza ebyo byeyogerera tewetaaga kulanga nsaba kayimba kagende eri omulezi w'eggwanga
Tinyawo webale
okoze omulimu mami tusima yenga gwa tendo
na mutebi webale
mama fina wiro
ngamba silivia
mukama kukume
osigalengo yamba
buli alina ebizibu ng'owulira bikusuuseeko nkusaba musange bulenga ow'ekisira nikulembera ogenda kunaze ku kyoku oyagala kuvuga ku kamotoka mama fina ye solution Bigatagata mwewe vyokolede kwanga lino mama Timu mama fina muliwa Muje tuzinire mama wafe Abasawo wechina nsi mwena Musanyuke mama mwali Ronald yalimpa salonge sipipo full figure Abebusoga bakwagala nyo mama Bakwenda ino era nokuntuma Bako baba sima ino Oh, ajati vyokola Kabazinga kutumire Kudagaria kutumire Kuna basimanyo mama SB4 sakone kwanga Tukwebaza